Contact FM 24/7. Projet sur Contact FM 89.7. Contact FM.
Allô?
Oui, Murahoneza.
Murakabaho.
Yewe nitwa Mutesa. Nitwa Mutesa Jean Marie Vianney.
Mutesa Jean Marie Vianney, oui. Nanye kuruziza Joshua.
Okay. Ndagira ngo rero dutangire ikiganiro cyacu. Ndagira ngo nkubaze uriya mu camanza wo mu Fransa Jean-Louis Bruguier, ubuhamya bwawe yabugezeho ate, mwamenyanye gute yabugezeho ate ubwo buhamya bwawe avuga ko wamuhaye?
Mu byo kuri yewe ukuvuga mu camanza twabonanye iminota itarenze 30. Hanyuma kugira ngo mugereho ni process ndende bifitanye isano n'igihe nahungiye kugeza igihe nzagerera i Paris, ariko mu by'ukuri harimo uruhare rw'inzego nyinshi cyane zitandukanye, zirimo polisi y'Abafaransa, zirimo perezidansi ya Repubulika, kuko n'umupolisi wankoresheje interview n'umupolisi w'umuperezidansi, umupolisi wakurikiranye nyine ya dosiye yose, n'umupolisi wakoraga muri perezidansi ya Repubulika. Bamwohereje gukora iyo dosiye ari havuye, afite instruction azagenderaho. Ntabwo ari umupolisi usanzwe, ntabwo ari umuntu usanzwe, ari umuntu wakoraga mu biro bya perezida. Hanyuma uko nagiye muri contact nawe, byaciye muri ambasade yawe i Kampala, ibisigaye transporo kuzagerayo byose byakozwe n'abantu bo muri FDR. Rero ni ukuvuga ngo uwo mujije mu by'ukuri izi navugaye n'umupolisi yabimushimye jiri gusa abisoma arangiza asinyaho ampeza nanjye nsinyaho agenda. Ntabwo nigeze ngira ngo amagambo yose twavuganye ntarenga nk'atanu.
Ni ukuvuga ngo wowe ntiwigeze umenyana na ntabwo wigeze umenyana na Bruguier na rimwe?
Ntabwo nigeze umenyana, sinzi ko tunahuye yamenya. Ntabwo mbizi niba duhuye yamenya mu by'ukuri.
Ni ukuvuga ngo uwo mupolisi wo muri perezidansi y'Abafaransa niwe mwagiranye icyo kiganiro, niwe wakubaje ibyo ngibyo byose bituma n'undi abishingiraho?
Ni umupolisi witwa Pierre Payen. Pierre Payen nko kwishyura neza. Pierre Payen niwe wakoze iyo dosiye, nawe wabajije abatangabuhamya bose, ariko nabo batangabuhamya mu by'ukuri ni ukureba uko bagenze, kuko nk'abatangabuhamya babayeho mbere gato yanjye na nyuma gato yanjye, abenshi mu by'ukuri ibyo babikoze na ntabwo nta ngufu nyinshi igeze gukoresha mu kubashaka byinshi ibyo babikoze. Bo wenda biri mu bukwi ndakumva byatumaga mbikora gutyo, ariko iby'ukuri ntabwo uwo mupolisi ntabwo ubwo yari afite channels zatuma abasha kubona abo batema.
Ye, mu buhamya rero atanga cyangwa se avuga ko wamuhaye, hari avuga ko ngo wumvise Perezida wa Repubulika ni Paul Kagame ubu ngubu, icyo gihe ari umuyobozi wa FPR, nka telefona afandikayo ngamubwira ko indege ije bayirasa, ako kanya bagomba guhita bayirasa. Ibyo byaturutse hehe?
Iyo ni inkuru mounted story, ni inkuru maza gupangapanga nk'uko bagupanga ikinamico cyangwa igitabo. Ntabwo yarigeze numva Kagame byamuze n'ibindi bintu mu by'ukuri, ntaho kuko ntabwo aho nawe agasohoye yabaga, aho nakoraga aho yakoreraga, nta buryo bwahafi cyangwa bwakorerwa bushoboza kuba nakunze inkuru nk'iyo ngiyo.
Ni ukuvuga ngo baraguhimbiye rero?
Rero ntabwo bantumbiyeho buryo wabihimbye.
Ni wowe wabihimbye?
Ndagira ngo mbatumye twumvikane, yuko Abafaransa bafite ibyo bapfa n'u Rwanda, nanjye ibyo mpfa na Leta y'u Rwanda mu by'ukuri, ariko nagira ngo mubwire yuko ntabwo Abafaransa bigeze bahimba iriya nkuru, nta n'ubwo Kagame ibyo muri raporo bavuga ko afite amategeko atanu cyangwa se amazina y'abantu banamukomo hafi ya bose mu by'ukuri, uwo wundi umwe ni Kayonga gusa, nakakandamuzi naraza Kawendamuzi, ariko nk'abaye bitwa abanza sindababona na rimwe, abitwa abadugiye sindababona na rimwe. Ari byinshi mu by'ukuri, iyo nkuru y'impimbano.
Iyo nkuru ni impimbano?
Ni impimbano full stand mu Kinyarwanda, ni impimbano ijana ku ijana.
Hanyuma se baravuga ko nyine nawe ngo wari muri iyo network commando ya rashe iyo ndege, naho muri iyo raporo ntabivugamo?
Ega muri ase twari abasirikare 22 icyo gihe, ngo ntabwo umuntu umwe mu basirikare 22 ashobora kubera kuyoberekana ahantu yari ari. Mbese kugira ngo mbyoroshye, nagerageje kugura yuko ari inkuru y'impimbano, nibwo buryo bwose bwo gusubiza. kuko ngo kumenya aho narindi naho nabagana nabo nabanaga nabo ndige nakoraga biroroshye cyane kubimenya uwo wese munyabaza rero igisubizo cyoroshye muri byose nuko ari kuri impimba
ye ni ukuvuga ngo rero noneho ngirango naye byakugezeho wabyumvise ku ma radio hirya no hino ko Rose Kabuye yafashwe wowe wabyakiriye gute
ngiye cyane aho ndakuvuga nuko ntabwo abikambe na byo bifite impamvu za politiki zibyihishe inyuma bifitanye isano n'intambara imibera muri Congo bifitanye isano n'umugambi w'Abafaransa wo gushaka kuzageza ubutegetsi bw'u Rwanda nk'aho bwa mugabe muri Zimbabwe bugeze kuko mu by'ukuri niyo mbona ko ari inshingano bagiye mu gihugu gifite wo gufasha abarwanya leta ariko ntabwo babonamo igisubizo cyihuse cyo kuzabona ubwo butegetsi bashaka kubivangavanga gukomanyiriza no kurwanya igisirikare ako gukomanyiriza nibyo bashyize imbere kuruta ibindi byose ku buryo Kagame yigeze akaba nka mugabe rero gufata Rose Kabuye bifite ingeza n'ibyo ngibyo ni ubutegetsi batishimiye ubutegetsi badashaka kuko burababangamiye mu nzira nyinshi zishoboka kubera ikirego u Rwanda barega ko bakoze jenoside kandi nanjye nabyemeza rero gufata kwa Rose Kabuye uretse ko nta ndege yigeze arasa uretse ko n'izo nama avuga zigeze zibaho uretse ko n'umusirikare yaje ntamuzi kubikekera Rose Kabuye nibaza ko nta kuri umuntu yagitabutse kuba nk'igisazi rero bifite impamvu za politiki ntabwo ari impamvu z'ubutabera gusa
ye Ruzibiza Joshua ndagira ngo nkubaze ubungubu noneho aho ibintu bigeze ubungubu urumva wahagarara imbere y'uriya mucamanza Burgeri cyangwa se na mugenzi we ukavuga ko ibyo bakwanditseho ari ibihimbano ari ukubeshya
njye nanone nibaza ko nyine ivuga mpagarara imbere ye nawe ubwarabizi uko ari inyuma ahubwo ubwo gusa ngira ngo ni strategy yo gutinza ibintu kugira ngo bahorane igikangisho y'uko u Rwanda rukomeza gusakuza yuko abafaransa bagiye muri jenoside bagiye bagira ibyo berekana nabo yerekana yuko bashatse bamubona bamufata bamugirira nabi bamufunga ariko nabo barabizi yuko umujiji ufite imyaka 30 n'ingahe mu butabera ibyo byose azi gukora amaperereza ntabwo nibaza ko ako kwari ari umujiji gusa harimo n'ubugome harimo na politike haba gushaka na delaying tactics zo kugira ngo nikomeze bitinde bibagirana babishimanganye amateka nawe kuba ko najya kumunyomoza bwo n'umuntu ko ikoze na ngombwa ariko kuri ubu yana nayo
urumva witeguye ko uramutse utumijwe muri urwo rukiko nk'umutanga buhamya wa utanga ubwo buhamya
niyo nari kwate
none ye ikindi kibazo wenda nakubaza nacyo cyanyuma ese nawe wemera ko FPN ntaruhe yagize mu kumanura iyo ndege
njyone nayo ko iyo ndege nayo irimo nanjye nanjye nari irimo ahubwo nabaza ahubwo njyane ikintu kingaje ishinga no kumenyereje ikite iri muri ya Rwanda kuko niba mu by'ukuri abafaransa baratanditse yo kwitwaza ko hafiremo abafaransa mu ndege ya Habyarimana abafaransa bamo ni bane n'abasirikare umusirikare w'umufaransa atwaye indege ya gisivire mu Rwanda ya perezida wa repubulika gute mu Rwanda ntabwo zapfuye tobaho sivire cyangwa abafaransa babasiziye kandi forikose nk'anaga indege ya gisirikare rero kuba umushoferi wa perezida w'umwami nubwo yaba na FPR yabikoze nubwo yihagiye yari amufitiye ntabwo mbona impamvu byaba urubanza rurerure aho umusirikare w'umumerisemeri wavuye iwabo akaza gutwara perezida ufite aho barwana akaba ari umusirikare nawe niba aguye mu ntambara igituma biba urubanza mu Bufaransa kuko abasivili b'Abafaransa baguye mu ndege n'abasirikare kimwe n'abasirikare bose bahabwa baturwanya rero njye nibaza ko harimo na strategi zo kwirwanaho zidafututse neza mu Rwanda ni muri gucaba
nta kajambo kanyuma wumva ufite wageza ku banyarwanda
akajambo kanyuma nuko gufata Rose agiye mu kuri byambabaje kuko kandi nyira indictment yabo cyo cyo gutsinda gusoka nayo ubuze yuko hari abantu ndeba nibaza ko baburiye mu muri liste batanze iby'ukuri umuntu atagira impamvu nini ifusobanuye iyo logique yatuma bose kuyo liste nka Rose akabaye namuvuze nk'uwo hasamuka kana namuvuze abantu batabaga n'ikigeza bari guhana indege batanahaba rero icyo navuga ni uko abafaransa bafite imigambi miremire mfite umwanya munini uhagije ari byinshi navuga ko nina kuti imyaka 8 ibyo mvuga ni ibintu bizi neza naho bikorwa n'uko byakozwe kandi nabyo ni nta wabintumye baba abafaransa nta wabintumye yose ngo nta wabintumye ahubwo nari mfite amatsiko yo kumenya niki kihishe inyuma y'urwanda abafaransa bafite ubwoko bw'abatutsi n'inyuma y'ubutegetsi buri mu Rwanda bituruka bw'abatutsi rero ibyo narigezeho inkurikizi za gahunda zizazirengera ariko cyashaka cyo ngicyo
urakoze cyane Joshua.
Contact FM. CFM.